kuficha maumivu ndicho kinaniumiza mimi. Hata sielewi ni wapi nakosea, kama umenichoka wewe. Oh, basi nieleze langu kosa kuliko unayonifanyia. Ama hivyo unavyohususa ndo naona poa. Babe, come for me, I'll go come for you. Be with me by enemies. Baby, I'll go come for you. Oh, ooh. Go change it, baby. Dona nipaga mi mawazo. Sikati tama mi kwako, I'm waiting. Wanda shetani ndoki kwazo. Oh, babe, come for me, I'll come for you. Be with me by enemies. Baby, I'll come for you.